yangu tuloisubiri na leo imetimia. Siku ya harusi ya wapenzi wetu wawili, Mwinyi na Kibibi leo waungana pamoja. Waliweka ahadi na leo tumeshuhudia, si wawili tena bali ni dede na dedewe. Mwinyi katunda uwa Kibibi sasa yukononi, manangala ngala asena lolani, manangala ngala chere chere bai. Baba kaze alinae, mama rehema wafurahi, manamokera mkaza mwana Kibibi angira mutini. Baba kombe katore nae, ero amlasha mwanawe, Mwinyi karisa sasa liye wake wada ima.
Mikelekele leo tupikele,
harusi ero utayona.
Choku mikanjuni na mnarani,
Mwinyi na Kibibi atahalana.
Kumwa karibishe ni managira,
shoyo shoyo aje ni managira.
Lola ni michari maza somana,
maza kala ni dede na dedewe.
Mikelekele leo tupikele,
harusi ero utayona.
Choku mikanjuni na mnarani,
Mwinyi na Kibibi atahalana.
Kumwa karibishe ni managira,
shoyo shoyo aje ni managira.
Lola ni michari maza somana,
maza kala ni dede na dedewe.
Nasi Dahamida Nuru na Yeshamsa na Adija wafurahi, wampokea mgeni Kibibi karibu nyumbani. Umekuwa wetu mgeni, oh, Shufa na Joria Litumu Michele na Mumbo, wote hawana usemi, sao ni dua jema. Watoto Ali Ima na Mweja, Ismaili na Mariamu, wawapae kwa baba na mama, wahatua jema. Marafiki wote mama Hamza na Mariamu, Dayusa Umuka Kaswari, Omari Ali na Saruni, wote wawombea mema. Wajomba Useni na Abdala na Ridoni wafurahi, mamdogo Rukia na Risiki, wote wawausia. Upendo wenu dumu daima, oh, Mwinyi karisa na Kibibi mpendane daima, upendo wenu udumu daima.
Vigelegele leo tupigeli,
harusi ero utayona.
Choku mikanjuni na mnarani,
Mwinyi na Kibibi atahalana.
Kumwa karibishe ni managira,
shoyo shoyo aje ni managira.
Lola ni michari maza somana,
maza kala ni dede na dedewe.
Vigelegele leo tupigeli,
harusi ero utayona.
Choku mikanjuni na mnarani,
Kibibi atahalana.
Kumwa karibishe ni managira,
shoyo shoyo aje ni managira.
Lola ni michari maza somana,
maza kala ni dede na dedewe.
Sakso
Chesa,
ni mananira
Lola nini chari maza somana
Maza kala ni dede na dedewe
Nikele gele leo tupigele
Marusi ero utayona
Chupu mikanchuni na munarami
Kivina kibibi azalana
Kupakaribishe ni managira
Shoyo shoyo ashe ni managira
Lola nini chari maza somana
Maza kala ni dede na dedewe
Chesa Chesa, chesa, chesa. Me gonna do. Oh oh, na 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 na.